to kiss, baby.
Pizza. 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 Pizza.
Mambo siku hizi ni Facebook, Insta, snap mapozi ni Facebook. Pendeza kaa unafanya kipa imara, au siku kuu we unawaka kila idara. Binua midomo wala usione so, jipe mashavu mpaka situombe po. Haijalishi uko chumbani au store, tandale kigogo katikati kareko. Usinune muda wote tabasamu, wone kinda beautiful ama handsome. Weka manjonjo haters wakose ham, like itoka picha kali wade bada Instagram.
Weka pozi paparazza pige picha. Weka pozi paparazza pige picha.
Pige picha.
Weka pozi paparazza pige picha. Weka pozi paparazza pige picha.
Pige picha.
Watazame kina Safina, Halima, Sabrina, Menina, walivyoweka post. Pamba siku wazima, heshima na zina, majina so China wamewaga matoes. Hakikisha hawakuwezi, kama siku ngara kama mbara mwezi. Ukiazima pamba, uwezi kutamba. Ukifaje unapendeza kichanjaro, watu wanaruka debe kikangaro. Wakiswazika wanamiliki pangalo, mikogo ya picho ficha dhiki sasa kazaro.
Weka pozi paparazza pige picha.
Weka pozi paparazza pige picha.
Pige picha.
Weka pozi paparazza pige picha.
Weka pozi paparazza pige picha.
Pige picha.
Wake up, pussy, paparazza, pige picha.
Pige picha.
Wake up, pussy, paparazza, pige picha.
Wake up, pussy, paparazza, pige picha.
Pige picha.
Wake up, pussy, paparazza, pige picha.
Pige picha.